one man surprise.
Surprise.
Well, other things we run.
We run things.
Yugi and Laser.
Pull it.
Funny way to look them underground. Gabu fala for gunga way for some ground. Katemi seke jafe jiri hefe sound. Babaji wakanda tunula ku ground. Ni kuwe kama jizi. Akira time simula kuliko busy. Upatikane kukupata siyo easy. Yal, why am I teasing?
Akira time simula kona kupigia. Uyipakaya kila tamo nane yangalia. Na pesa zangu zote baby unamalizia. Yeah. Natalo nane chungia.
Give me a reason why usipakaya simu. Mruwe kukubira na mato kwa tasimu. Ze kwa uza manyandi mutu mkulu joka kajakange. Toleka wate shino sumu wala. Bona upake isemo, mbrwa kukubira ndabato kwa tasemo. Zegwa buza manyati mutu mkulu choka kajakange. Toleka wate chinusu.
Nani bade na pipira, nani bade na gana. Nani bade na gano kukuwa mutima no menya. Nani bade na pipira, nani bade na gana. Nani bade na gano kukuwa mutima no menya.
Chima yoyo mkwa wekaza kuba mkato. Mtima wange kukuka cholawa. Ukeza nusula omari batulawa. Kaswe kukambato wa kumalala.
Kukukano kunyu mejo city gana. Kwa galanga sala yokone kubana. Kwa ngala mochiti bobelanga sebana. Mula wakuba sukulu wole nane kubana.
Give me a reason why usipaka yesemu. Mbrewe kukubira ndabato kwa tasemu. Zekwa buza manyati mutu mkulu choka kajakange. Toleka wate shindu sumu wala. Mbona upake yesemu. Mbrewe kukubira ndabato kwa tasemu. Zekwa buza manyati mutu mkulu choka kajakange. Toleka wate shindu sumu.
Sonyi wetu lundem underground. Ngabu fala fuku ngabu ifasa ground. Katemi ziki jafe jiri hefe sound. Babaji wakanda tunula ku ground. Umenilete ya nikuwe kama jizi. Akira time simula kuliko busy. Upatikane kukupata siyo easy. Yal, why am I teasing?
Akira time simula kona kupigia. Uyipakaya kila tamo nani yangalia. Na pesa zangu zote baby unamalizia. Yeah. Natalo nani chungia.
Give me a reason why yesemo, mbrewe kukubira ndabato kwa tasemo. Zekwa buza manyati mutu mkulu choka kajakange. Toleka wate shindu sumu wala. Mbona upake yesemo. Mbrewe kukubira ndabato kwa tasemo. Zekwa buza manyati mutu mkulu choka kajakange. Toleka wate shindu sumu.
Give me a reason why usipake yesemo. Mbrewe kukubira ndabato kwa tasemo. Zekwa buza manyati mutu mkulu choka kajakange. Toleka wate shindu sumu wala. Mbona upake yesemo. Mbrewe kukubira ndabato kwa tasemo.